Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Ka tū te whakapōtaitanga a ngā tauira I te whare wānanga o Waikato ki te wāhi I whakatūwherahia I tēnei tau arā ki te pā. Anō reira, hei whāngai mai I te whānuitanga o te kaupapa nei, ka mokowhiti arorangi atu ki a te ihorangi Māori ki I te whare wānanga o Waikato ki a tākuta Sarah Jane Tiakiwai. Tēnā koe.
Tēnā koe, tēnā koe.
Tuatahi ake, tākuta tēnā he aha te hiranga o te whakatūnga o te whakapōtaitanga I te pā.
Ko tērā tētahi o ngā tino whāinga I te wā whakatū te pā, me hoki, hoki mai I ngā whakapōtaitanga katoa ki te whare wānanga I ngā tau kua pahure I tū tētahi o ngā whakapōtai te marae o te kōhinga marama, engari ko te nuinga o ngā whakapōtaitanga I tū kei I Claudelands, I te Globox, I te arena, mahanga ingoa o taua wā, o taua whare. Engari ko te whakaaro a te whare wānanga me hoki mai a ngā whakapōtaitanga katoa ki te whare wānanga anō hoki. Nā reira, koina tētahi o ngā, ngā kaupapa matua me ki i te tūnga o te pā, ana reira ka taia I nai nei ko tira te tino kaupapa o te whakapōtaitanga tuatahi a te Rāweki.
Tēnā koe I e nā whakamārama oi hei apiti atu. A tēnā mō a tātou whānau kaore anō pea kia rongo mō te pā. Tēnā whangahia mai ngā aria mō te wāhira.
Ko te tuatahi, ko te marae hou, me ki ko te ingoa te whare, o ko te whare hou, ko te ko te tangata, ko te rā te whare whakatūwhira e te kingi, kingi tūheitia. Engari, i roto I te pā. Ko te pā he whare, ihara ko te whare anake, engari ko ngā wāhanga o wāhi mō ngā tauira, ko te puawānanga ki te ao anō hoki ko tō rātou tari, ko te rā te Faculty of Māori and Indigenous Studies, he wāhanga nō mō te kaunihira o te whare wānanga nei. So I raro i te marumiki o te pā, ko wera wāhanga katoa mō ngā tauira, mō ngā kaimahi, mō te kaunihira. I raro I te tuanui kotahi miki, koina te take o te tinoaria miki mō te pā. Ko te ingoa o te pā, he rite ki te me haere ki te marae, haere ki wera wāhi katoa, me haere I raro I te maru kotahi, ko tērā te tino ariame ki mō te pā.
Tēnā koe, I ngā marama, I ngā tautata nei, ki I rongo mā tātou I ngā tohe a ngā tauira kia whakatūhia, ngā whakapōtaitanga ki runga pū I ngā marae ake I te whare wānanga o Waikato. Kaore kore, huro ana rātou I nai nei. Anō reira, a I pēhea ngā whakawhitinga kōrero ki wanga I a koutou ko ngā tauira I ngā marama tata nei.
Ai, he mea nui tira. I tēnei tau anō ko porotehi ngā tauira Māori. Engari, I mua I tēnei whakapōtaitanga tuatahi I te nohotahi, te kōrerotahi me ngā tauira katoa o te whare wānanga, me ngā tauira Māori anō hoki. Arā ātu whakarongo mātau o te whare wānanga ki o rātau hiahia, ki ngā hiahia hoki o te hapori, o te kaunihira, me ngā kaimahi anō o te whare wānanga. Nā reira, ko te whakapōtaitanga tuatahi, ko tērā me whakaimi I rā kōrero katoa hei āwhina I a mātau o te whare wānanga ki te whakatakoto I ngā whakaritenga mō te whakapōtaitanga a te Rāweki. Kia o mātai whakaaro, me āta te tiro, whai muri i ngā whakapōtaetanga tuatahi, me āta titiro, āta whakaaro, pēhia ngā mahi pai, pēhia ngā mahi ka tini anō. Pai noi tira kia mātou, mōhio katoa mātou o te whariwānanga, ko ira tētahi o ngā momo mahi ka tini, mena kāre te pai, and pai noi ho tira kia mātou kia hikiaki meke, kia whakanui i tērā mō ngā tauira katoa o te whariwānanga.
Tēnā koe. E hei, kia whai au i te iāwā kōrero mō Narunga i te mōhio e whakatata mai nei ko te whakapōtaitanga mō te tau. Kia marama pū ai au, ka whakapōtaihia ngā tauira katoa o ngā kaupapa huhua i te wharewananga o Waikato i tēnei tau i te pā ko ngā kaupapa Māori a nahenahe rānei ka whakapōtaihia i te pā.
Ngā tauira katoa, engari ko te whakapōtaetanga tuatahi, so, toko whanga ngā, hā te kore mō ngā graduations, ngā toko whanga graduations a te mani, engari ko te whakapōtaetanga tuatahi, ka tīmata me te pōhiri, arā ko kei roto i tira wāhanga ko te puawānanga ki te ao, arā ko te Faculty of Māori and Indigenous Studies. So ka tīmata i raro i te tikanga Māori, ka hara mai ki runga i te marae, wera momo mea, hei whakanui i ngā tauira, me te nuinga o ngā tauira Māori i roto i tērā wāhanga tuatahi. Engari, whai muri a rātou, ko tērā te āta titiro mātou, whai muri a rātou, tērā wāhanga tuatahi, ka whakatau anō i ngā tauira me o rātou whānau i raro i te maru o te pā, i roto i te āhuritanga me ki ko tērā te wāhanga o te whakapōtaetanga.
Tēnā koe, tēnā koe tākutai e ngā kōrero whānui au e hei whakatipe ake i a taua kōrero. A tēnā he aha o Manako Nui mō te whakapōtaetanga e kainamu mai nei.
Ko te manako nui, ko te mea nui ki te whakanui ngā tauira katoa. Kua katoa ahau kite i ngā tauira Māori, mai kore rātou, ko kore o mātou, engari ko ngā tauira katoa. Ka hara mai ngā tauira, mai ngā tōpito e whā o te ao, ka hoki aku whakaaro ki te tongi a tāwhiao, me tētahi o ngā tongi a tāwhiao, ka hara mai o kuhua mai ngā tōpito e whā. Nā reira, ka hara mai ngā tauira ki te whakapōtaetanga tuatahi, mai ngā hau e whā ko tētahi o wera ko te perehitini o te Waikato Student Union no Āwherika ia. Koira te mea nui, ka hara mai rātou katoa, ka whakanui mātou o te whariwānanga i a rātou, arā ko tērā te manako nui, kau e wariwari i tērā, ko tērā te kaupapa o tērā, te whakanui i a rātou.
He mihi ana, he mihi ana ki a koe i tō whakawātea i a koe i tēnei rangi kia kōrero, kia whāngai mai i ngā kōrero e aro kaunei ki te whakapōtaetanga e whakatata mai nei. Ihorangi Māori i te wharewānanga o Waikato Tākuta, Sarah Jane Te Akiwai. Tēnā koe.
Tēnā koe, o tērā tēnā koutou te whānau o wātea.